Flex is on the beat. Come.
Sikushoka manakupenda tena. Koza ninyo pombe nione kama takumis. Sikushoka manakufin tena. Koza ninyo pombe nione kama takumis. Sikushoka nawe. Nawe nawe. Sikushoka nawe. Nawe nawe. Sikushoka nawe.
Mapenzi mbona sitaki afadhali ni mpende aloniza sina wapu nita chichichi mama na michichichi baba chichichi mama na michichichi baba chichichi mama na michichichi baba chichichi mama na michichichi baba
Joshua kama na kupenda tena koza ninyo pombe nione
na kuzingua maybe umekuwa na option ya kuchagua au imeingia fashion so ijua hana niko kwenye cheni na suwa suwa nimejaribu kuribu ti bado system inakushigu shit feelings ako senye weni za kubu steady kauna futa sigara steam weku pe I do my best na kuenda rest naonekana nimesha fairy test naona kinoma noma unanichesu kosa sukosa unashitaki wa kesi wa kesi ya mimi bado na kupenda bado naona tunaweza kuenda na tunayo nafasi ya kujajenga channel yetu imeingia jenga
kushua kama na kupenda tena koza ninyo pombe nione kama ntakumis sikushua kama na kufil tena koza ninyo pombe nione kama ntakumis sikushua
Yeah.